Radio Pulpit, 657 AM.
Igama lakhe alidunyiswe, igama lika Jehova, igama elinamandla. Indeed, hallelujah. He is worthy, he is God. Uyinkosi yamakhosi, ke Jehova, ke khosi yadikhosi. Holy Life Family, nginabo la e-studio bazalwane, sisho sisonke, sithi hallelujah, hallelujah, praise, praise Him, praise God.
Praise Him, shout out His name, and praise the Lord, His word, hallelujah.
Ngaphambi kokuthi ngibingelele, ngisho nje ngifuna ukukusho. Ubani o leader this song?
O leader this song umama mfundisi sekhaya umama mfundisi
impela. Yeah, mina bengithi ngizothi ulo. Ngapha ku right noma ku left. Ithi ngi confess I'm disappointed. Ukuthi akekho la. Kodwa ulalela ngithi asekhaya.
Amen.
Wow, what a powerful worship. Praise him. Yebo akekho omunye kumele simdumise nguJehova kuphela. Uyena ofanelwe indumiso. Ngiyacabanga ukuthi nani njengoba nihlangene ni group i Holy Life Family nihlanganiswe yikho ukuthi nimdumise uJehova.
Kunjalo mama.
Amen. Sanibonani ke, sanibonani, sanibonani ngiyanamukela la ekhaya. Kyalamohela mohai kutlile ba bang ka re ba bua sesotho ke ya setse ba le nna sesotho ke ya se bua ba neso ke ya se bua ka nnete a sekale ngalang nga ku right ke na le mang ka mo right.
Okay, ka right ke Elsqueeni.
Okay, Elsqueeni a utlwa ha le hantle ke kopa o sa tshaba mic wa hao gore ke gone ho hutlwa ke re.
Okay, ke Elsqueeni ke rata dumedisa ba mamedi ka lebitso la Morena Jesu. Amen.
Amen. Amen. Oh, ile voice nje yabantu abaculayo ne?
Yeah.
That voice akareng ichile. O ka re batla di lemon every day. And then ka mohare ka mo ke na le mang?
Ka mohare o na le ntate Buang.
Ntate Buang.
Yeah, le nna ke nke monyetla ke dumedise ba mamedi. Mere leboha ho ba kwano.
A ile rona re leboha ka nnete ntate Buang hore o be le rona. Ngaku o left lone? Yeah, ngaku left snobani.
Ke morutipule.
Morutipule.
Ra leboha ka nnete.
Amen. And sinobani ngale
o sis Macy.
Amen. O sis Macy.
Amen.
So hale feletse. Unfortunately studio sa rona se gone ho nka group ka ofela. Gare ai ke tlang ka baba ifo and ke a tseba hore ka ofela ha lona lena le role e important e le dlalang mo groupong akere. Ere ke thome hape ka mo Osqueeni. Osqueeni ona role ya hawking.
Okay, Osqueeni ka monana ena o bina soprano.
Soprano. Ya to soprano mo ai. I'm tembo. Ya phumi soprano kule voice.
Phumi soprano.
Angawushayile note phezulu ngizo. Ai angikholwa. Ngishayile note phezulu ngizo.
Oh Jesus. Ai aphuma i taba ko fela re tswa ko eventing.
Oh, I voice out high so vela.
I voice out high so.
Oh, no opela ha holo.
Bo sabele ko conference.
Okay.
So hey ke yona entse tjena. But hey ke yona taba ya go Osqueeni ka nete mo groupong u bina soprano.
Okay. And ntate bua ngena.
Ntate bua nche u bina tena.
Okay.
Bass sometimes wa leader.
Okay.
Amen.
Muruti pule.
Umfundisi uculi tena.
Okay.
Yeah, ne nokulida manya.
Yeah. Okay.
Di LP na mo. Yeah,
I'm okay. Hey, ikama lika mama konje bani futhi?
Ke Osmis.
Osmis. Wena Osmis udlala role efing.
Na ke bina alto.
Alto. Ya nka dumela ke a utlwa hore voice ena ke alto a ona taba ya hore he re tswa eventeng ena ke a utlwa ka nete hore ke ya alto. So i Holy Life Family i hlanganiso ubani ke mang a founder ya the Holy Life Family.
Motabeng ya founder ya Holy Life Family re le group rena le ntate Moruti a biemo pete jalo ka group e bitswa ka gore ke Holy Life Family.
Yeah.
Ke group e sa le bina kerekeng. Le bitswa la ministry rena ke Holy Life Ministries International. So so group ke Holy Life Family. So motho yo ile moqadi ke ntate Moruti ka tshutsumetso ya modimo hore hana kwentseya ke before ba teng hore o tla ba le group.
Yeah.
E tla sebeletsa mo ditabentsa ho bina wela ke ditsoseletso ngwela ke so ya ba he o qala group ena ya Holy Life Family.
Ngina lento ukuthi niqaleni neli tap and clap.
No.
Ntse libi na kadi instrument.
Yes.
Oh, okay. And then it tomaning group ke lena le mengwa ha e meka ile together.
Really group well ha sala re sebeletsa ko kerekeng ne. Le ko ditsoseletsong. So ka ba ka la gahleo ya ntho yo batho ba e bonang e etsa hala modima e etsa ha group e sebeletsa. So yaba morao kwa 2005 ke mo ri len ra qala ho hatisa album ya rona pele ene bitswa ka hore Jesu ke morena.
Okay.
And then ha morao hatla le bitso la Jesu. And then yabo raro yaba magofola yabone yaba live in worship mo yona live in worship ke mo la mo ileng ha ba le group pina e ileng ratwa le fatse ka ofela e bitswang gore ke ha ona qalo ore re a rorisa. So ke mo group ile a qala ho bona hala ho tsiba hala. And then rabale project number 5 feeling khanya modimo e ofitela ha jwale we about hoetsa project number 9.
Wow.
Yes ma.
So album ya bui 9.
Yes.
Yo. Os Queen uyazi esikhatini esiningi mo hona leng le baba ka ibo memo groupung
bomme ke
Le four. Okay.
Le four.
Yeah. What's ba hangata mo hona leng bomme? What's ba hona le di a bona di ntotse jwalo. So lona letsa jwang hore le bomme le dule lentse le utlwana gore ho be le peace nje.
Okay, hey. Jalo ka hanta te bona hlalusitse hore rona re le group ya Holy Life Family ha re batho fela ba binang as batho ba hatisa ba dire batho ba bitsitsweng and then under leadership ya Ntate Mophethe as a hlalusitse. So hangata ntwe modimaretse ditsonyana e le mohau ke hore hangata ra rutwa. And then le taba go thaletswa lentse la modimo as re le batho ba pulusitsweng hore ke nete ha batho ba phela mmoho kana go tseding ho tsamaeng ha tsela ho ba le dintho ba as batho ba rutilweng as batho ba tsamaiswang ke lentse la ntate modimo ho ba easy for rona hore ha hona le taba e itseng re lokise jolo ka re dula re le together re bana ba motho ra tse bana and then le taba ya bophelo ba thapelo le taba ya bophelo wa go motho pulusitswe that on its own ke yona e thusa motho re ho tseba ho phedisana ha mo as batho ba bana ba ntate modimo ke yona e tsang hore re tsebe ho phedisana ha mo and then re ne re tswele pele as bana ba motho ka ofela ha rona.
So how about ha tide di khonse wetsa ngo ya go khoneng ya ha or ntate modimo ke tsore ke sa best please wetsa jwan
hey ke lentse la modimo le re guiding as ke tshulo so Bible ya bontsha re tshwanetse ho lukisa ditaba because kana ko ngwe motho kana ya khone mari ka hare o segaete so nthwe bohlokwa etse bang hore e lukise e bolaya whatever e ka bang ka pelo ke ha o buisana le motho and then e lukisa ditaba and then re gona ho tswella pele ka taba eo ya
Moruti Pule ha ko shebile ke bona ka re ko wena peacemaker am I wrong mo group and ha nga ta he tlo thoma ba re Moruti Pule o re bulele ka thapelo ke wrong I'm not
ha ke no tshwa I'm sure that ke tla go right say maybe 40% 20% or so like but bachulo before ba batho ba babinang or before ba batho ba bitsitsweng full time re pulusitswe
yeah
ntwa bohlokwa ke
ha motho a pulisitswe o swantsa phela behavior lo ka batho ba pulisitswe
yes
and then ebe ho tla kena ditaba tsa di calling ho tla kena ditaba tsa eng
yeah
and then in tongwe tswang happy jolo ka house queen a setse a tsholo ho tla ho nna hona tjena hore ha o na le a gift without a covering it's as good as dead.
Yeah.
So ha motho ana le talent ana le gift ma asina batswadi usina you know but whatever with baba o shebileng
baba
o guide baba o guide
yeah
ho tlo ba le mathata o mong o mong o tlo tla ka na ke ba ka di suggestion tsa ha ke batla retse so wa bona so can tell how na le batho ba go le create guidance and then ho ba guide wa bona
yeah
le ha di daba di le teng vele di issue di tla ba teng vele ho se dumelane ka something ho se bone ntwa ka o tswana ho tla dula ho le teng
yeah
but in tetu sa nke ho tse ba hore ha ba ne ho na le somewhere mo re se sebetsang hang teng we sit down we talk ra lokis
yes because ha di issue di sabeteng na ho ya ka nna ho hona le pretense engata tla be hona le pretense engata because there's no way moba to ealing group o tsola hore gwa flowa and then a gona anything ealing hore ietsa hore go be le ho tosa tosana wa bona aus maysi he wena ngathi we love yazini angazi maybe ngiya ngom prophet namhlanje Usas Maysi u lawyer othi mokukhulunya avela thule nje babe babudisa hore aus Maysi u tenka mona aus Maysi
hey yeah ke khona mo profit but yeah eqinisweni ikhona ikhona leyo part
yeah
yokthula ikhona yona kakhulu but ke hayi nokukhuluma isikhathi sokukhuluma naso
siba khona so when neminyaka emingaki une group
since group yaqala
ngo 2005 Wow.
Even before that.
Yes. Yeah.
Even before that.
Yes.
Yeah,
okay.
Even before.
So ithi ngi understand kahle le ndaba. So ninonke nilunga lebandla le Holy Life Christ.
Holy Life Ministry.
Ministry. So nonke nje nilunga lebandla
sonke.
Oh, that is why nihlezi isikhathe side kanjani. So kushukuthi i language ekhulunywayo niyayi understand.
Yeah.
Imfundiso ezingaphakathi esontweni niyazi understand. Akekho umuntu ozophuma ngaphandle bese uyangena likopakopantse libe libutsu khanti ubuhanga ari mutlu hore oreng. So liya utlwana nje lele ka ufela. Ha omong ari niyakwazi ukuthi nje nihlanganise lento. So Osmacy ubona usazoqhubeka and 10 years to come une group
kakhulu as long as uJesu angakabuyi ngiyaphambili naye
uyaphambili naye yini okwenza ukuthi uhlale la uhlaliswa yini
le group le ukuya ngami nokubona kwami ayifani namanye ama group ihlukile kakhulu because thina asihlabeleleli imali ukuthola imali whether siyayithola whether siyitholi uJesu seseyinkosi
amen
siyaqhubeka sikhonza uNkulunkulu as long as abantu basizakala through umusic wethu as long as abantu abagulayo baphola through umusic wethu sisakhonza uNkulunkulu siyaphambili
niyaphambili yebo ntate buang wena seloko une group nawe uqale nayo ne
yes ma
yes so seloko une group mhlambe uma ni lutlwa batho ba bua ka ntle ba bua ka Holy Life Family ba fa di testimonies tsa bona ke di testimonies tse jwang tse leng hore le na le ho di thola ha li le ditsoseletsong ha li le ko letlabeng le ministera ko teng
di testimonies ke tseng a thaholo mama tselong gore kana go tseding a ke tsa mhlala ka binary tse e kitseng re ya rorisa di testimony tse ding gore fela mothai ma metse le a sapholoswa o mong o ila nka Jesu ka bakala o bane o na ma metse pina yena and then kana go tseding even batho ba ba sa ukling puo ya Sesotho oreng but ka ba ka la botemba modimo bo ba nteng ha re sebeletse hangata re thola mapaki a mangata. We have go ha re na le ntho tsentsa di worship night.
Yeah.
Mo e leng hore ke nako e kgethileng re ban le yona le Modimo. Most of the people ba tang go worship night tla o jetsa hore eish ke ne ke batla hore Modimo a etse se itseng. Ke bone Modimo a ntlholela, ke ne ke sa thole bana. Ke bone Modimo a ntlholela, ke ne ke sa thole mosebetsi. And mapaki ao a wetsa hore o khothalla o tswella pele le Modimo ho bona ha Modimo a araba ditlhoko, ha Modimo a iponahatsa botemba ha ifela ke ona e gore.
Yeah, and yes, into engithandayo la kunina ngibona i unity and ngibona uthando, ngibona i family. Ngiyathemba ukuthi uma ninonke ningumndeni under i khaya lika baba ubabani
Abia Mopete.
Yes, under umfundisi. So nibambe kanjalo bazalwane. Ubani okhona la okuthi kunengoma esinayo la oyilidayo. How ka sheba ka mo screening kamo wa di bona dipina tsa lona mo. Ke tsona tse rena leng tsona. Ke thing e leng hore mo lona o teng oyilidang.
Rena le a he Jesu.
Ke mang a ilidang mo?
Ke ntate Buang.
Ilira ke ntate Buang.
Yes.
Oh, ahe Jesu. Ntate Buang, o dumedisa Jesu? Or ahe?
Ahe ha se ho dumedisa such.
Okay.
Ahe, itswana le ha o mofa
o ka baeti.
O ka baeti o mosal o kore seng se mo dumedisa ahe.
Okay.
Yeah, ke o mofa o mo acknowledge.
Yes.
Yes, ha o ka mamela molaetsa pina e tla o bontsha hore hantla ntle Jesu ke Modimo. Mangolo ka ofela from Genesis to Revelation a super Jesu le Modimo.
Ahe Jesu. Ah.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM. You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Burger, Esti Geldenhuys, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply. The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours. 012-334-1200. Radio Pulpit, your daily companion.
Be doers of the word with 657 AM Songs of Life.
Ahe Jesu. What a worship. Oh, ntate Buang, ngiyayizwa manje. Ngiyayizwa manje.
Amen.
Ukuthi nje uyaguqa phambi kuka Jehova. Uyazi uletha nje konke kuyena.
Amen.
Uthi uyinkosi. Ahe Jesu.
Ahe Jesu.
Ah, kanti uhlabelela kamnandi kangaka. So, asivuleleni incingo lapha emakhaya mhlambe bangathanda ukuthi bakhulume nani. Unfortunately siqale late bazalwane, kodwa angeke ni blame mina, nizoyiblame nina. Niyazi ukuthi why. 0123341322 ngine group la Holy Life family. Konje ni buya kuphi ngendawo?
Okay, si retswa mo Boxback.
Oh, East Rand. Yeah. Okay, 012-334-1322 uma ke uthanda ukukhuluma naleli qembu Holy Life Family. Uzwile ke behlabelela besibusisa la bethi ahe Jesu. Iholwa ke nguyena la untate Buang. Ungathumela ne WhatsApp ku 0826572729 noma SMS ku 37871. Bazalwane, iyona indlela le esupporta ngayo abaculi bethu like ekhaya. So senza isiqiniseko nathi la kwa radio pulpit ukuthi umculo wa la ekhaya so unikeza ithi ngithi nje 100%. Why it wants to be 99? Tsana ithi ibe 100%. Amen. Because uma ninga support uyithina nizo support abobani. Yes. Ntate Thabotso Tetsi uthi ungaletsakani extension 8 uthi kidutsi lelona uthi nayo uyabusiseka. Great show. Sinemzuzu embalwa bazalwane uma ungabuya isikhathi sako sithi 9 before 4 o'clock. So 4 o'clock siyabadedela ungase benzisa ke love 8 plus minus 8 minutes osele uma uthanda ukuxoxisana nabo 0123341322 zivuliwe incingo noma ku 0123338699 ungathumela ne voice note ku 0826572729. Ngeke impela ngeke uthi hayi mina angezwe lutho bahle uyazi bangibusisile bangena la ngomhlabelelo bethi praise him babuya bathi ahe Jesu ntate buang. So i group le uyibona ikuphi kule minyaka ezayo?
Kule minyaka ezayo so nka sechong mama ke hore group ka ha renale na ko re le teng in the industry.
Yeah.
So ka mahawa modimo re fitile di challenge tsengata. So motemo le maka kopana le tsona.
Mm.
So nako e o re bileng le yona re experience mahau wa modimo di platform onse fapaneng hona ho a bontsha hore group ka mora dilemo tseo tseo di buletseng ha ebe Jesu a soka kgutla ka ofela ha rona ka ofela ha rona re tlo feleletsa re batla group ye one mo lefatsheng Holy Life Family hobane hona le ntho engwe ka bona special ye o leng hore number 1 o sebeletseng ha bona like ha bantse ba minister modimo o etsa ntho e ngata haholo. So go ya ka mo nna ke bona ka teng modimo o santse na tlo sebetsa haholo mme ka baka la hore onara ka botemba hae ka favor ya hae atshe ke ga o ke tshwenkere ka mara dilemo tseo.
Yeah.
Ke ona group e leng hore ke a rata. Ke ona group e leng hore e tlo sala entse phamisa e tlo tlisa modimo.
Modimo, amen. And ke rata ka mgo aus queen aneng a bua ka teng hore ka ofela ha rona re a motseba modimo.
Amen.
Because na ho ya ka nna ha ke bone hore why o tlamaile o bine gospel and then o sa itse be yona gospel hobane re bua ka the good news o ka botsa motho o mong joang ka the good news e leng hore wena ka bo wena ha o so di amohele and le hore o bo fihlelle ko that good news o fihlelletse joang because hore o understand the good news gore o tsebe mong wa tsona ditabatse e leng Jesu Kriste. So nna ke rata nje hore nisindisiwe niyamazi lo Kristu enhlabelela ngayo ingakho bosho la babubuwa ngothi ahe Jesu acknowledge hore ke mophulusi wa bophelo ba hao ntatetso tetsi are ke butsise hore mino wa lona wa tholahala go di shopong na.
Okay ntate mo
mara o sa bua di mabitso a di shop one.
Yes.
Just hore yes wa tholahala go di shopong.
Yes, wa tholahala go di shopong.
Yeah.
O ka o thola hape le go di digital platforms.
Yeah.
Tse LinkedIn ka ofela.
E bile hona jwale ho sebetsa tsona.
O so sebetsala jwale. So antetetso di tsa ka di thola.
A ka di thola.
Yes.
Okay. And go tlile taba tse mnati mo ba re ka di 19 until ka di 20 November. Le tlabe le recorda your album. The latest, ne?
Yes.
Live. Tabele record a live.
Hey.
Go so way to theater.
Go so way to theater.
Whatever. Ge enjoya i live. Ngendlela eyisimanga. because ila ukwazi ukuthi uy express e khona ne.
Yeah.
I don't know hor lona le linka joang life. What's the difference how record a life and then likena ka mo studio ngile recorder? Os queen. Ke fingo ira tang the most.
Jolo ka uchulo ke yona ya life.
Yeah.
Because batho ba le teng le gona ho.
Yeah.
Gore sa modimo ha mo.
Yes.
So hona ntwe monate jolo ka yo ha you limit.
Yes.
Yeah. Wa yeah. Oh yeah, mo obatlang teng ho worship ntate modimo.
Amen.
Amen.
Okay, are ready lining. Sa o bona dumelo sa moyeni? Dumelo.
Se sanbona.
Yeah, baba.
Ninjani?
Siyaphila.
Siyaphila ngomusa.
Siyaphila. Ubishop Mapo.
Yeah, Bishop.
Siyabingelela ke kubazalwane abalapha e-studio.
Amen.
Esikungisukumisa kakhulu sisibahle ukuthi basuka la ngakho.
Oh.
Okay.
Kubuzwa balula ukubathola.
Yebo.
Esikubonga kakhulu ke bafowethu nawe sisibahle ukuthi bengilalele ngikufile nje ukuthi bazoduplicate umhlabelelo womunye umuntu.
Mhm.
Kodwa nangithi ngilalele angizwa kinda umculo womunye umuntu.
Ba unique.
So abahlabelelayo siyabonga kakhulu ke sithola into ehlukile bakithi.
Amen.
Wow.
Sela okuzile.
So
uNkulunkulu ke sisibahle njoba azobabusisa nje I'm speaking prophetically. Asithi uma sibabiza bakhumbule umusa abawuthola. Ukuthi bahlale iminyaka engaka be together bengaxabene kungebona ukuthi abukhukhlukana ngimbono
yebo
bake basahlangene bayinto eyodwa
amen
hey
siyabonga
Bishop yazi ngifuna ukunikhipha ama out wena no mam Bishop yebo
sikhiphe mfowethu kanti singeni
ngicela ukuthi nginise eSoweto theater ngomhla ka 19 or mhlambe ungakhetha u 19 or u 20
19 or 20.
Yebo, bazobe ba record a live eSoweto theater.
Siphakathi sisibahle, siphakathi.
So niyayithatha i-invite yam.
Siyayithatha sisibahle. Unisibeke phambili.
Hayi, ubishop vela ngeke uhlale muva, kumele uhlale phambili.
Hayi, nyoduba nje ngiphumelela. Ngifuna phambili.
Yebo. Ehhe, umphathi weqembu uthi uthanda ukunibusisa ngamathikiti awu 2.
Jesus.
Yebo, ukuthi nihlanganyele nabo kule ndumiso.
Sizobe sikhona.
Amen. Amen. Hallelujah mfundisi wami.
Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu omusa abe nabo abagcine as they prepare bangaziyeli bona laphana bayimiphulu umdala wezinsuku wabese uyakhula kwiministry yabo.
Amen. 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 So bonana khona.
Yohlangana khona sisibahle.
Bazokontakta mfundisi.
Bulungile.
Amen. Yeah, and the second ticket or the third ticket is uyakum mphathi wami so keep eye out double or ahamba nga 1-1. Yeah, 1. Okay, so this one's okay, so khuluma ke because they are couple. Okay. And tate Thabo Tsotetsi nawe bathi baya kubusisa nge ticket. So but cela ukuthi usikonfirmele kuqala ukuthi uzokwazi ukuya yini, but I believe ukuthi tsakathi Soweto, it's not that funny.
No.
Okay, Muruti Thabo Tsotetsi ke kopa o re konfirmele ka WhatsApp hore o tla gona ho ya and then ba ho bakubusise ngalo iticket. It is lalele la e voice note sizo ukuthi ukhali mambo
uthi
eh sawubona nkosazana samanana befundisa bevakashe lapho ku Radio Pulpit umsakazo wetindzaba leti thokotisa manje ke la emabandleni nase etikhundleni tonke nje singabala nakubo bishop nabefundisi bonke nabaculi sinenkinga leyo ukuthi tiphiwe kungasentshana ngetiphiwe noma ke kulimadele livangeli ngenye ukusebenza ngasi ngesiphiwe ngoba umuntu ufika ngena angana siphiwe bese uyasema kube sokufika lo onesiphiwe uthe ukuthi labamphali igama lokuthi ngumafika izolo ya umafika izolo ngalo sitshela lutho kodwa uNkulunkulu sompe siphiwe kolona na eli kwakungukudala anabantu azala abantwana laphaya kwafika mafika izolo umprofeta uSamuel manje ke lento le imbulala le evangeli leli ngilokusebenza kungana siphiwe ngoku sabantu lokuthi umuntu akasafunwa nguNkulunkulu kodwa ke yena aphe ngokugogobela abe ngubaba laphethe intanjini lapha afuna ukuphatha manje uNkulunkulu angasamsebenzisi kufuna sicapheleni lokuthi uNkulunkulu abe lokho njalo akithathi sebenzisa njalo 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 kana bobo koze
Kalimambo, kalimambo. Okay, siyabonga ku Ntate Thabo Tsotetsi ukonfirmile uthi uzoba khona. So Ntate Thabo Tsotetsi bazokunikeza double tickets ne, meaning ukuthi umuntu ozohamba naye naye useka ne ticket already. So first ticket iya ku Bishop Mabena kanye nom Bishop Mam Bishop Mabena. Second ticket izoya lapha ke kuNtate Thabo Tsotetsi. So ibona ke abayitholele amathikithi wabo okuyohlanganyela kulendumiso ezoba ngomhla ka 19 until 20 November eSoweto Theatre. Hey, what about ke batla ho mona ntate buang? Ke mang a performing ha holo ha le go staging?
Yo, morute pole.
Ke na performa.
Rena le mme wa bo.
Yeah.
What a blessing. Rena le mme wa bo.
Yeah.
So she's part of the group. So hi honach. Ke na binampinele the first one that you played.
Oh.
Yeah, praise him.
Yes.
Yo, turn someone happy in their life.
She's a performer.
Ah, you would be
Bona,
blessed.
Bona, she mean business. Halimo stage.
Yo, well. Wow.
Okay, start some more cleaner. La elainini, sawubona dumelo semoyeni.
Sawubona bushi.
Yebo ma.
Bengikho ukuthi uma ufuna ukuya ukuziyela itikiti yikuli imali.
Oh yeah ngeke sikwazi ukukhuluma iprice ye ticket la emoyeni into bazoyenza bazokontact ithini okay angeke ukwazi ukuyikhuluma emoyeni number yakho ne
okay yena noma
kanyakho ukuyibamba ngicela ukuthi yazi ngicela wenzeni ngicela kwamanje ne ngicela ungithumele iWhatsApp kule number yethu ye 0826572729
okay
ungakwazi kungenzela njalo ma
okay
all right ngiyabonga kakhulu nomyalezo fo bona
No, akho ramandla. Ngiyabona ukuthi ufuna ukwazi ukuthi ufuna ubaqesha mhlambe uma unomcimbi bayaphiya khona kanti.
Yes, bazoshiya inamba yabo before baphume emoyeni.
Okay.
Yeah. Thank you mama. Okay, hey isikhathi sethu sona esingasavumi bafundisi bam nabo mamfundisi. Ningabo mamfundisi vela ngoba yebo angithi ngiyalifundisa leli vangeli ngomculo. Phela lokho kuhlabelelayo akuhlukile naloko okukhulumayo uma umfundisi ekhuluma epulpit nge-mic. Kuyafana nje. Still usakhuluma umyalezo lapho uhlabelela khona. Osmacy umyalezo wakho ugcina isizophuma la ungathini?
Into engayisho nje kubalalele ukuthi asihlaleni kuJesu.
Amen.
Asiqhubekeni ngokubeka ithemba lethu kuye.
Hallelujah.
Ayikho into edlula lokho.
Yeah.
Ngoba iBhayibheli liyasho ukuthi uyu umqali nomphelelisi wokholo lwethu.
Amen.
So kukho konke esikudingayo sikuswelayo. Yeah. Masibhekise kuye.
Amen.
And then uye ke ozotake over impilweni zethu.
Ungumqali nomphelelisi. Hallelujah. Murutipule.
Aw. Ke manje ma khutshwana ne fela are. Re phelana kong e tshosa.
Yebo.
Mo batho ba bangata ba ba leng discouraged wetsa la nthosengante. Mantsu ya ka ke ho batho ba mametseng ke go fela ha re se ke ga dumela ngore Satan a re discourage.
Yeah.
Ha re ska dumelang fie hore paralyze. Mare ha re emento nyo re itse bang.
Amen.
Ntsola modimo le re ene le yena maobane ke yena ka jeno ke yena ka o sa feli.
Yebo. Ntate buang.
Ka mantso ma khutshwanyane. Go re fela na go nyere phelang ho yona. Haibe mo mamedi a mametseng a soka anka Jesu jolo ka marena le mo pholusi.
Amen.
Ena ke yona naka o sana nako engwe. me taba bobedi gore Jesu re molebeletseng wa khutla o finyana.
Amen.
So ba ho ba mo amohetseng ba pholositsweng ha re pheleng bophelo botla etsa re hatla re tsamaye
ka nete.
Amen.
Sis Queen sivalanga inge queen.
Amen. So nanka tshofela hore re a leboha haholo ka ho radio pulpit ka nete ho rekisa mmino wa rona le hore dumela ho tla today, and then re leboha haholo ka nete support ho ba mamedi e re tholang mele nna jolo ka bana beso ba setse ba tsholo ka nete ke dinako tsa ho qetela ha re duleng ho morena Jesu re mo pheleleng a tsejwe ka maphelo a rona.
Amen. Amen. Tate Buang, lento ishoyo, it is very important. So before ngizontetela singa khuleka nabo bonke akusho ukuthi this is Radio Pulpit and akusho ukuthi wonke umuntu omlalelayo u Radio Pulpit sekamamukela uKristu njengomsindisi.
Yes.
So mhlambe kwamanje ukhuluma uthi uyazini ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi ngimthathe uKristu njengomsindisi.
Yes.
So rika rapela libona
ya rito kopanda temoro tipula rapela libona.
Okay.
Okay. Hohle mo ba mamedi ba le teng. If you feel impressed in your heart go tswantse go khutlela le morena Jesu ha re tse thapelo ena ntsale mogo ka mantswana re morena Jesu
morena Jesu
ke a leboha ka mohawa hao letsa tsinda ka Jesu
letsa tsinda ka
Jesu bophelo ba ka ke bona
bophelo ba ka
ke botlisa ho wena
ke
hloka thuso ya hao
hloka thuso
ntshwarele
ntshwarele
dibetsa ka tsohle
dibetsa ka tsohle
ke a o amohela
gorobe
morena
gorobe morena
le mopholosi wa
le mopholosi wa
ngwala le bitso la ka
ngwala le bitso la
bukeng ya bophelo
ke
a leboha
onka mohetse
ke ngwana hao
Amen.
Amen. Amen. Sicela nishele ama contacts uZulu mama la beka thanda ukuthi anga mhlamba nganithola ani invite nize ebandleni nizodumisa nitholakala kuphi?
Kena ke check fela first.
Okay, I number ka bani ka manager.
Renale.
Okay. Yeah.
Renale Dr. Moloto or okay. Dr. Mangena. Ba ka mo phone lang.
Dr. Mangena.
Yes.
Okay.
On 079.
All right, are di kwale mo 079
499
4305. 4305. Okay. Iyona kuphele inumber.
Renale tsa office 011
Dr. Mangena ne?
Yes.
Okay. And then enye ithi 011 916 23 79. So Dr. Mangena banga mu WhatsAppela noku mu WhatsAppela ikhone WhatsApp lana.
Yes.
Yeah, ikakhulukazi mayelana nale ndaba ka 19 to 20 ne.
Yes.
All right. All right, thank you so much. And then go social media nitholakala kanjani?
Ko Facebook baka baka checka ke page ya rona ke Holy Life Family.
Mm-hmm.
And then baka like our page and follow us there. Our Twitter handle ke Holy L Family. And then go Instagram ke Holy Life Family.
Yeah.
So baka checka mo.
Yeah. And bazalwane men ba checka ne. The tallest ke yena mo ruti pule. Re leboha ka nete ke yena modimo wa rona. Siphuma nabo la e Holy Life Family. Ah, ya bona nje, njoba be sha kanje. Ah, tla be kana uri ma mo ruti pule ne?
Mama mo ruti mo pete.
Hey, ke yena motho tlabeng a bini sa batho. Re re modimo wa rona.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours, 012-334-1200. Radio Pulpit, your daily companion. Reach your customers in the car, at the office, at home, or wherever they are, night or day. Through advertising with Radio Pulpit, you can reach a large, unique and loyal audience in a most affordable way. With over 500,000 people on our various platforms, from Gauteng to the Cape, you simply cannot go wrong. So advertise today. Contact us on 012-334-1339. Or for advertising packages that we offer, go to www.radiopulpit.co.za. Terms and conditions apply.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.